light it up a little bit. Yeah, bet you never saw this one coming. Oh yeah. Kama Zidane mpira upo gambani, vile na wabana kapocha dada kwa pani, na mwamini Mungu funga virago shetani. Yo makina kiwa mwausi baraka tumuite nani. Kwenye biti na Teresa, japo sija soma na chanadi Kiingereza. Good morning, how are you? Man, that's simple, you do it for your own, but I do it for my people. Nisha tabika, wala siku sikika, wakala shika sani nikakosa niliepika. Sasa mamba amejipa, kila kitu wakika, na nenepa wasafi kupiga selfie na Tifa.
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu, 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 sugu. Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu, nani? Wanaleta sugu, 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 sugu.
Yo, leto Ray Vani Boy, V Vani langu jina. Kinyago toka Mbeya, sio toy la kichina. Sijatoboa sikio, sijui piko wala ina. Tatu ya kazi gani ngozi tailisha zima. Visilani, walokesha kupiga pini. Awamini nikipita wanaomba picha na mimi. Zamani mademu alinipiga chini, sasa nasumbua wao.
Rei jibu langu lini?
Heshima kwa watabiri walosema nitafeli. Wakanita bajaji sitopita kwenye reli. Sani Wasafi, kuku kapona kideli. Ukisikia birthday basi tukutane sheli.
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu, 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 sugu.
Rei funny boy,
wanaleta sugu,
nani? Terei sugu, sungula mladubu. Biti mama wakambo, ona linatema gubu. Mafuta na mashudu, kipu na kiusudu. Vunja kibubu, sije kuwa mchele ama gubu. Na furai kona matusi, ya wanaonipinga. Waloni nyima jero, pindi napiga mizinga. Sasa na wapa kero, zamu yao kuzinga. Tale kanipa mila, msishtuke ni kivimba. Uswazi, ndiko na kotoka. Sista du onyo kushoboka. Sitokuonga iPhone, nitakuonga goroka. Simu ya kitochu kacheze gemu la nyoka.
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu,
nani?
Wanaleta sugu, 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 sugu.
Bring funny boy.